Et ouais, comment confiance, ou comment? Vita yake na ni apigane naye. Mapigo yake na ni ashindane naye. Ukuu wake na ni amnyang'anye. Bwana, Bwana, Bwana wa majeshi tunaye. Vita yake nani apigane naye. Mapigo yake nani ashindane naye. Ukuu wake nani amnyang'anye. Bwana, 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 everybody, vita. Tunasema Bwana.